Jeblis. Let's fight Corona.
Let's fight together. Against COVID-19, let's fight together.
Let's fight together.
Together as one and fight against COVID-19. Tupambane pamoja. Tupambane pamoja. Tupambane pamoja. Na hii homa ya coronavirus. Tupambane pamoja. Tupambane pamoja. Tupambane pamoja. Na hii homa ya coronavirus.
Nansifena, tui wali ekungana, tui walu kwata mungalu Nemu fesi, piabula benyo
Naba mungalu, namazine sabuni Kololango kute kumumwa, tukoze sezi sanitizer Yambala gloves ine maski
Olo tue wale corona
Let's fight together against COVID-19. Let's fight together.
Let's fight together.
Together as one and fight against COVID-19. Tupambane pamoja. Tupambane pamoja. Tupambane pamoja. Na hii homa ya coronavirus. Tupambane pamoja. Tupambane pamoja. Tupambane pamoja. Na hii homa ya coronavirus.
Let's fight Corona virus, COVID-19. For God and my country.
Let's fight together.
Together.
Let's fight together.
Together.
Together as one and fight against COVID-19. Let's fight together.
Together.
Let's fight together.
Together.
Together as one and fight against COVID-19. Tupambane pamoja. Pamoja na hii homa ya coronavirus tupambane pamoja
tupambane pamoja
tupambane pamoja na hii homa ya coronavirus.